Master G. Nikikohaushiki, kila time unadai uko busy. Nikikam kukucheki, unasema uko job. Nikikohaushiki, kila time unadai uko busy. Nikikam kukucheki, unasema uko job.
Oh, baby boy niko busy, kila time minafanya tumziki. Misidai kuwa bibi, waza penzi lako nila hivi hivi. Oh, baby boy niko busy, kila time minafanya tumziki. Misidai kuwa bibi, waza penzi lako nila hivi hivi.